Cash J Mole, a pile of soul in the building.
You'll always be my best friend. I'll always be your best friend. My sugar banana.
Wedding ya pala makosa lopeza MC. Sinifu na ukasizi mbela empty. Fumia kwa madauti uwike pwechichete kelo. Gansha kukumenye na lelo nganshkwete kelo. Umani mvesa munga atiti na choko po kaloni. Raswa ikatundu yanga is
for you alone.
Yeah.
Isankara your best friend.
Gansha J Mole.
International.